Sinta jigundu kandi pasagale bono jina sinta Imazi fusa jomwe ndi malakwa Sokumba ntima wako ndi magubasa Zima ndikuza zomwe ugubanka Kulibu ino mwina ndiko kala sinko Kapena tipite kumpinko Akati pange intamingo Kapena unabesa wina Adona kulibu ino mungo nena Maganizo ndika yesa ndagu wina Chosa zigu nkanku taya jabintawi Chosa zigu nkanku taya jabintawi Waza kuntima ndisijalina Chikonde sindalama njintima Iwepe usandi pesa ntima
Mwina mwagi ndina pala umula 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 Mwina mwagi ndina pala umula
Baby why you changing like that? Oyamba tikavana panosi na sinta Mwina mwake ndina palamula Baby kodi ndina palamula Get down me me need to know
Mwina mwake ndina palamula 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 Mwina mwake ndina palamula